Kalimba.
Oh, you miss it, this is a tune. Well, you get the tune. Damage is star, we see go.
Kina hunda, kima pia.
Ngeenda kulia,
kima pia.
Jogina ndushula,
kima pia.
Kuluri wa duka,
kima pia.
Kina hunda,
kima pia.
Ngeenda kulia,
kima pia.
Jogina ndushula,
kima pia.
Kuluri wa duka,
kima pia.
Agawala injaga la kubikola. Nemala kukwata kozi wa mkukola. Wangamba toyagala upila.
Kisuke kumusai kogusi kumanyila.
Kumudima waleta kenkuvu.
Tilwa spoto ulianova musanyu.
Zinjagala vikweliru. Hichana java nyamanyi gigu.
Ina unda
kima pia.
Ngeenda kulia
kima pia.
Jogina ndushula
kima pia.
Kuluri waduka
kima pia.
Ina unda
kima pia.
Ngeenda kulia
kima pia.
Parina kutula kakutule Bubone baba tulia Njagala lele silego mafia Bikoli kuwa guwao nyania I'm still love again Why you can do hit you fuck again Pain, pain When I did you lose Kuta mwanzo nkolele pose Sita ilo mkate mwole losi Nkala matanyonge la juisi Kabala lava tuwe fasi Uli wala nyonge la kiss, kiss, kiss
Ina unda
Kima pia
Ngeenda kulia
Kima pia
Jogina ndushula
Kima pia
Kuluri waduka
Kima pia
Ina unda
Kima pia
Ngeenda kulia
Kima pia
Jogina ndushula
Kima pia
Kuluri waduka
Kima pia
Sente nalinku wanga tojula Na engu kumpa kwenyavula Wala gala gala vila 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 Kumutima waleta kenkuvu Tula spoto ulianova musanyu Zinjagala vikweliru Hichana chava nyamanyi gigu
99 Records.
When I did you lose Kuta mwanzo nkulele pose Sita ilo mkate mwole losi Nkala matanyonge la juisi Kabala lava tuwe fasi Uli wala nyonge la